ekhaya mase uphela umsebenzi. Kusho abafowethu nabahlala emalokini. Uma ngikhoza abantu ekhaya mase uphela umsebenzi.
Let me.